all the way from Japan. No. I can't support you credit. Maybe yeah, thank you. No. First, I have to go to Stanley. I want to get some shoes. No, sorry, not shoes. Footwear. Yeah, let me go and meet somebody there. I think by midday, itakuwa salama.
Hau nilipata, nimekuhata. Weka mstani, alafu utakamata. Kawaida yangu, wanga sichelewi. Anadhani selebe, kanielewi. Kuniona tu, washaanza kuitisha. Hata siyo dema, ni vitu zinatisha. Scorpion lobster, kukupono pia. Isitoshe, brand zote za bia. Nikaita waiter kupiga oda yangu. Manzi asha sema, we mlete kama yangu. Nilinyamaza, smile zikaanza. Nikijua mfuko, haina kitu kwanza.
Chonga viazi, if you don't pay that bill. Chonga viazi.
Still go seti.
Oh, niko freshy. Ooh,
I can tell by the way you make it. Nikaanza kumshow una story na bill. Aka wika.
Hey, feel. Please, I will chill. I have to get back to work. Ati nini. Thanks for lunch and I'll see you around.
Kaka niacha kwa hoteli. Huku nimeshanga. Hey, kule mfukoni. Mimi sina chapa. Waiter asha jileta. Boss, wapi do. Yeah. Miko mwangalia nikamuuliza. So, do you take checks? Do you take credit?
We don't take checks or credit cards.
Chonga viazi. If you don't pay that bill. Chonga viazi.
Kau umejipanga.